channel iho 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 iho
kumi qalbi ay kumi come on kale imo nafad kasbata ku jicli kumi qalbi ay kumi 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 ku jicli kumi qalbi kumi 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 kifaahiyo malmihiina ka waran kuwi ka xuma jacaylka ka waran ka waran xafladiina guurka ka waran haddaynku casuuna guurka ka waran
Shut up, I had to hike a little.